Ok. Snackless. I the teacher.
Nimempata kisura, mwenye sura ya upole. Wala hana maringo, ananipenda sana. Ana rangi ya kimanga, wala hatoki tanga. O mapenzi, mie kwake nimezama mazima. Sijiwezi, mie kwake mnyonge kabisa. O mapenzi, mie kwake nimezama mazima. Sijiwezi, mie kwake mnyonge kabisa. Habibi, 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 oh habibi, habibi, oh habibi, habibi, oh habibi.
Chonde chonde majirani, vidole na macho yangu. Msininyime amani, ulitobuka penzi langu. Namlinda kama mboni, nampenda tabani. Wenye husta za fisi, mshiriki kunifitini. Anikifika nyumbani, anikanda kanda mgongo. Wali na mbazi, nalisho kwa ulimi. Tena niliwaze, anipenda takwa diki. Chochote nachotaka, anipa bila shilingi. Oh habibi,
habibi, habibi, habibi, oh habibi, habibi, oh habibi, habibi, oh habibi, 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 oh habibi.